olaba mugenda ne mugambo ekiyamba buli muntu aine ebimukolekya byotasobola kutuukirira buli muntu aine ebisimu ebyenjawulo okuteka buli muntu aine ebisimu
manya obulamu bwange buva ku nse temwogera nnyo
kola na mutima gwange tomanyi kyendiko tomanyi wa gyenvudde twatyo balugendo bagala mbireke byange bigwe abentalo nawe baba bantu bamwe mande ku mande na yeriso ni tomanyi
tomanyi byenkola funo wayo bandide
obantereka tomanyi
tomanyi
kyendiko
tomanyi
tomanyi kola na byenkola
wana tomanyi
tomanyi byenkola funo wayo bandide obantereka tomanyi
tomanyi kyendiko
tomanyi
tomanyi
kola na byenkola
wana tomanyi
ndayira byenkola sina tima mfeni batwale byange banji benyamba bwe mbampite waffe neyo ku nguudo kala bawondera bagoba nse bambuke naye era oke bagala mbireke byange bigwe naye erisoni
tomanyi
tomanyi byenkola funo wayo bandide obantereka tomanyi
tomanyi
kyendiko
tomanyi
tomanyi kola na byenkola
wana tomanyi
tomanyi byenkola funo wayo bandide obantereka tomanyi
tomanyi kyendiko
tomanyi kola na byenkola
wana tomanyi
Tomanyi